kulula kulezi insuku ukuheka empikisanweni enginamqondo. Konke kulula kakhulu. Futhi esikhundleni sokulandela uJesu namehlo engakaboni, uPapama usuthe shi emgodini kanogwaja, uzogcwela imfundiso thizeni yepolitiki. Angikubingelele, phinde futhi ngamukele engosini yethu eFresh, ngengosibonelo bithi wakangema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Talks. Uma umkhulu uJesu ukusopha ukumlandela usuku ngalunye, izwe alize kukujabulela. Futhi ongakho abalandeli bakaJesu bezwe isidingo sokumphendulela nokuvikela ukholo lwabo. Lokhu ivikela kuvela imvamisa kwiimpikisano ngeenkolo zepolitiki. UPhil Bienzi ubeka kanje, uC.S. Lewis waqaphela ukuthi wonke amacala nomonakalo obuKristu avela ngesikhathi kudidaniswa inkolo nempolitiki. Ipolitiki imvamisa ebusa ngemithetho engabe namusa, esuhela ukudayisa ngomusa ngenhloso yokuzuza amandla, isilingo lesi ibandla ehlulekile ukumelana naso. Futhi uNkulunkulu ukubeka kanjena kuThithu 3:7-9, ukuze silungisiswe ngomusa wakhe sibe izindlalifa zokuphila okuphakade ngokwethemba. Lithembekile lelizwe, ngithanda ukuba uqinise impela ngalezo zinto, ukuze abakholwa uNkulunkulu bakhuthalele ukwenza imisebenzi emihle. Lezo zinto zinhle, zinosizo kubantu, kepha kweme imibuzo yobula neindaba zolibo lokuzalana nokubanga nokuphikisana ngomthetho, ngokuba lokho akusizi kuyize. Ngakho ngokwaNkulunkulu impikiswano ezibula ayisizi, ayinamsebenzi. Uyayibamba sihlobo sami? Esikhundleni salokho, sebenzisa impilo yakho ukwenza okuhle. Indaba ayingawamandla, ayingakho kuwina, kodwa indaba ingomusa. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu eliza kuwe liyifresh namhlanje. Inombolo yethu ithi 067-706-0077. Angiphinde, 067-706-0077.